iyadoo weli uu soo dareere dhismo garoonka diyaaradaha ee degmada Buuraha Kaba, kaasoo bulshada iyo baahi badan qabta, islamarkaana iyo si ixtilaaqaan ay bulshada iyo maamulka ka dhisidayaan iyo oo taageero ku helayaan dowladda Koonfur Galbeed iyo dadka walaha Islaanga. Odayaalka dhaqanka beeloodega oo degmada Buuraha Kaba iyo guddiga dhismo garoonka diyaaradaha waliba iyo deeqbaase ee u diirasa $60,000 ku wareejiyeen olanka talgalay ku qayb qaada u ka dhismaha garoonka oo muhiim ee bulshada. Hana kumida odayaalka dhaqanka beelo oo beesidanka deeqi dhismaha garoonka diyaaradaha degmada Buuraha Kaba iyo waliba iyo ku hadalayna beesidan iyo wareejiyeen iyona sheegeen intii oo ka faraxsiin ku qayb qaada u ka dhismaha garoonka si loo dhameystira.
bismillaahi raxmaan raxiim beeligeeda fada anoo malaagi usmaan waa guud ahaa may anka daagnay eelboorkii $20,000 akoonka degmada gudoomiyaha akoon sheeko shubni saasaan ogeedaasaan sida buuradi ma sheegday oo billahi tawfiiq.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Salaam intiin anoo malaagi naasi ahaa may anka daagnay $20,000 waxta saldhig roogno odayaalkan iyo nay maamulkan is fadhiin $20,000 airport ee oo dollar ay ka wareejini gudoomiyaha ka wareejini malaagintii ana may ogaadasana gana ee shicabki atin in la siin dulo mooyna oo walaal ilaa male oo hegil roog oo ilaa male la ka saldhig bedara airport ee ku soo bihay in ilaa male oo ka deeqni oo koonki ka shibni ogaadasan oo tartiib lan ku soo bihay ta amal horna maana marna horna ma aragna bilidkan hormara deeri alhamdulillah ilaahay lankii tanii sheegay ilaahay anka mahadiyaan waana tan saasi ogaasan. Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
bismillaahir rahmaan rahiim beel booradana oo yaani reborki $20,000 aan ka deegni gudoomaha degmada Buuraha Kaba aqoon sheekh shibni tiijir soo tan ee to malaag maadeesno idoo liyare malaagii beelee oo beel boorada ah
gudoomiyaha degmada Buuraha Kaba Ibraahim Maxamed Ibraahim Leysaam oo yaan kumaanagay odayaalka beelo beesada $60,000 aan ka deeqan dhismaha garoonka diyaaradaha degmada Buuraha Kaba. Sidoo kale gudoomiyaha ayaa baaq dheeran diri beelo kale deegow degmada Buuraha Kaba intii oo ku daydaan ku qayb qaado ka dhismaha garoonka diyaaradaha degmada Buuraha Kaba.
May baan tili wareejay malaagintii wareejeena oo sididii buurad may bali wareejay $60,000 oo el borka lanka trigalay dhismadiis sidbeelo da shanti $60,000 may sheenana bohrad geedfada naasi sheenan $60,000 akoonki degmada ku shubeen eedii eedan ma hasiin sidii belod oo beesada hormariday oo el borkiin ka deegday may ba an ma hanage naasi iyo geedfada iyo bohrad an ma hanage dadka kal beelo kala may ba laha sidoo oo sididan belod oo beesada iyo han shubeen el borkiin ka deegan isigna saasama la elborki beesanka deegdano ee beesisha may la raayo beelwaaska deysintaan qafadaan yoon id leeg ma hasiin kulli ha kulmo qoyin la yoon ma aamusan sidaan an maleeyo ee hakli janaan lay walaago in shagada dub aan dhiyan kaale marka may ba idanka ma hanage mar lamaad mar sadaad sadiida beelod bohrad geedfada ee naasiye ya idanka ma hanage may ba kulli wareegay $60,000 kulli wareegi aqoonki degmada ku shubeen malaagintii oo sadiid beelodahay wareejeen eedii eedan ma hasiin insha Allah taala.
Sanooyinka gudambe degmada Buuraha Kaba waliba ay ku mid tahay degmooyinka la hayna garoomada diyaaradaha markii ay kooyta xaaladaha degdegga ah haliste ee aan baahan bulshada intii garoonka ku jawaaba maadaama dhulka aqbado si isku badanina.